podcast. Napata tabu, ni kama minipa adhabu. Huku niliko, minapata tabu. Ulize, ulize, kosa langu nini? Ulize, ulize, nimemtenda kipi? Nayakumbuka maneno yake, aliponileza atabaki nami. Nayakumbuka maneno yake, aliponileza atabaki nami. Basi mwambie,
Shut up.